nataka usikie ngoma guns. Sijui vile uta feel.
Ayaga yaga.
Ready sijui vile una feel. Umezoesha vibaya ndo ujiwezi. Unasikiza jamaa mbaba na very true. Na washika bila kuwavalia navy blue. Malaika na nisho umeweka mapenzi juu. Yeah, rumors za maskando za ulava na lady drama. Na tisteto mali uko na baby mama. Kwa mitandao kila siku ni story new. Bando zako zikiisha utapitwa uspori new. Kapedi nko chini ya waba leo dreadies nafungwa juu. Naishi mali juu kwa anga so daily na enjoy the view. Taka kuona roho chafu. Shika do kidogo wone vile utabo watu. For 10 years amkuwa mnajali mali na lala. I screwdriver yangu ni shimo gani na screw. Mtu mali ameamuata lala salama kabla akikisha ameambia watu nyasha na jidu. Staki kuona watu wakiku celebrate. Role model na watu hii wana kuimitate. Umangi peke yako tuna splity plate. Atu kutrendishe vile tulifanya Jimmy Gate. Industry na madimo nuko show nataka fame. Pengine ndo mana si blending juu. Unaweza tell kuna vile mina hawa tuko same. Misi ngombe yako ya grade do. Umezoeshwa vibaya ndo ujiwezi. Unasikiza jamaa mbaya bana very true. Na washika bila kuwavalia navy blue. Malaika na nisho umeweka mapenzi juu. Caps standard ya quality sisi hapa. Caps lindo standard ya quality. Caps. Yeah. Nasikia mkiongea na amua kukaa kimya naona faka twiga. Au kama jinga ama bouncer au napima. Wazimu na wazima kwa simu na yasima ya mchuzi ndio sina. You can't believe all this bullshit you're reading. You can't be really considering singing. Big fat check for Nyashinski though. Ataka Mungu peke aikuwa na video. Ana ngoma tatu peke tumuitie nini show. Nasikia kwenda ma interview anaitisha milioni. You can't believe all this bullshit you're reading. You can't be serious. You can be anything you wanna be. A drug addict, you drug addict. Nyumba runda bado tu ni fantasy. Listen ni watu wawili mina king wa South Sea. Nkipenya mnapenya but your eyes can't see. Uko busy tu kwa group tu hating on me. ATO he as a big EGO he refuse to follow me on IG. I'm not voting. God bless you even before you sneeze. It's a free country, you can do as you please. Nikiamka sande nijipate on my knees. Nitakuwa nasema sante sio please. Umezoeshwa vibaya ndo ujiwezi. Unasikiza jamaa mbaya bana very true. Na washika bila kuwavalia navy blue. Malaika na nisho umeweka mapenzi juu. No yule wana msema yule. Jina lake wana mwita ego. Kubali mziki umenda shule. Na masho sidi ya ndo izo. Nende nesomna tonyigo. Nena na somato nyo nyo nyo. Nena na kubata yue. Nena na somato nyo nyo nyo.